Esule yokusatu. Kale nze Paulo, omusibe wa Yesu Kristo kulwamu abamawanga, oba mwawulira obuwanika bw'ekisa kya Katonda kye naweebwa eri mmwe, bwe nategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa, nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono, ebiyinza okubategeeza bwe mubisoma okumanya kwange mu kyama kya Kristo, ekitategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana b'abantu, nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo, abamawanga okubeera abasikira awamu era ab'omubiri ogumu era abasekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri gye nafuukira omuweereza waayo ng'ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'okukola kw'amaanyi ge bwe kuli. Nze, omuto okusinga abato ab'omu batukuvu bonna, naweebwa ekisa kino okubuuliranga abamawanga obugagga bwa Kristo obutanoonyezeka n'okumulisizanga bonna balabe okugaba kw'ekyama bwe kuli ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna. Kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe mu kkanisa amagezi amangi aga Katonda ag'engeri ennyingi ng'okumalirira bwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe, mwe tuggya obuvumu bwaffe n'okusembera n'obugumu olw'okumukkiriza ye. Kyenva nsaba mmwe mulemenga okuddirira olw'ebibonabona byange ku lwammwe, ebyo ky'ekitiibwa kyammwe. Kyenva nfukaamirira Kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda, Kristo atulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza. Mubeerenga n'emmeezi munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okukwatangana n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi webiri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe, aweebwe ng'ekitiibwa mu kkanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina.